Me na juu au naipenda au naitaka pia au naifeel kwa design unaiangalia. Na nikiwa naipitisha unaisikilizia. Una scream jina langu huko kama walia. Sugar, I like the way you lick and suck my dick. Na kufikisha pale baby kama ufik iwe. Kwa kitanda ama tukete kwa kit now. Na kama ta mic ya una natana beat then. Lips kwa lips. I like it. Lips kwa lips. I like it. That's the way. You like it.
That's the way. I like it.
That's the way. You like it.
That's the way. I like it.
Sugar, ishike tena la filambe kama ice cream. Mini professional na view vyote shaitim. Yani utashinda kote. Hautoiweza hitim. Doma na nkigusisha tu unaza kuscream. Ukisema D I'm coming. Najibu baby come. Unapoteza timing. Wasema. Ukisema D I'm coming. Najibu baby come. Unapoteza timing. Wasema. I like it.
That
the way. You like it.